Please need more. Venye unanisaka uki act discreet. Unadai musani jubaridi mekuweza Missy bite lakini naweza die. But tana sometime uki feel to the vibe. Say it with your chest, invest your interest. Play it like a chess, shoot your shot for the queen. Man sitaki hizo game banadai tukuwe team. Slow feet, don't eat. I got too many options, everybody want a piece of me. Don't kiss, don't tell. Ikifika kwa ubari na pull up na katel. I mean you buying what I'm selling. You feeling what I'm spinning. Got you feeling like it's heaven. Every time that we speak, got you feeling those vibes. Every time that we meet.
Na hisi venye wanitaka, wanisaka. Venye wanitaka, wanisaka. Na hisi venye wanitaka, wanisaka. Venye wanitaka, wanisaka. Venye wanitaka.
So in a distant got kind of feeling. Inajili weza na looks kind of healing. Wangeshi kikuyu girl mumbi's dealing. Wrestling killing I'm right here if you're willing. Mena lean right do kala nazo penda. Na soro nazo sikia sendo muda wa kutenda. Kwa baba takwenda kitaji official na kupenda. Let me make it short and simple. Tuache Nairobi twende coast kwenye Seabreeze. I'm real G dope MC bada ya doobies. Like your vibes too, toka enzi ya ligi so. Dream chaser, go getter, toka wachane na bro. Yeah, najua ni rapper, wish to have one. Since umezoea kushika mic, need you to hold mine. Tuta make best couple, me and you. Na hata tusipotoa nyimbo, tutakuwa na interviews.
Na hisi venye wanitaka, wanisaka. Venye wanitaka, wanisaka. Na hisi venye wanitaka, wanisaka. Venye wanitaka, wanisaka. Venye wanitaka, wanisaka.